Love is a feeling. Vixen, LED production. Chezo
omukwano go nze gunuma
mulungi bo watukula
omukwano go nze gunuma
mulungi bo watukula
kanonyirira
nze sikulimbe ngabalala we bakulimba nze sikukine ngabalala we bakukina. Supposed to do Chevola wa mukwano sudene dalu Tasaka dukumandi chintu Mumutima wange mwema chedalu dalu
Jagala obele mtu wange Aufuke mukazi wange Baby babi ganye nze paku kambe Nechewo pumule kuwa
Omukwano go nze gunuma
Mulunji wo watukula.
Kazi wange baka puyo bulamu wange banka yo mutima wange
omukwano go nze gunuma
mulungi
bo watukula.